may bahar jarci ang rogne lamadi bond oo degmada buur kaba magaalada al ku gohaasi iyo lama bilood ku hoolnayne iyo hadda harag jarahayna geegan in dhamaati geega harag jarci hayti may la raayso dadweynihi ka qayb qaadeen ismada oo bondooyinkan lamadan bond magaalada al eeda amaasiga nam welb eeda amaasiga nam welb dalshow si dhisada dalshow si wal ku hormar deersiye may seen lahaa dadkiin dalkii hormar aan hormar waan deersiye safayland dhisada lama bilood iyo la dhisay buundadan intan kale ee magaalada halka yaalan may seen lahaa eeda amaasiga wabillahi tawfiq.